is Christ, to die is gain. My life without you will go insane. I'm man enough but can't hide the pain. Tried running away but it was all in vain. The wind is blowing but I'm moving slowly. Put it on my mom, I'm Cheso Kando, homie. Kama bahati hindo yangu story. Machungu mengi mbona sikuwa zisongi. Choka January hadi December, chaini strongi. By the grace of God, tunaskuma wiki. Ila smiley kwa usonika, lebo ya Nike. Jua liye ndani yangu ajai pita marangi. It's the same two car before, man. Ahadi zake zote ni amen. Come Moses, I'm spreading the waters. My love for you is beyond the borders.
Nitapata yangu mavuno, oh, yangu mavuno, yeah, yangu mavuno. Niko juu zaidi, yeah, penzi lako kamili, yeah, wanishangaza mimi, yeah, shangaza mimi, yeah. Niko juu zaidi, penzi lako kamili, wanishangaza mimi.
Utakimaliza, umenifanya mwanga, nifukuze giza.
Nifukuze giza.
My cross nita carry daily. Ulicho anza, utakimaliza, umenifanya mwanga, nifukuze giza. Nifukuze giza, nifukuze giza.
Nikujue zaidi, penzi lako kamili. Oh mimi. Nikujue zaidi, kamili kamili, zaidi zaidi, nikujue zaidi.